kadina za moyo moyo ndume amatifungirani mulungu ifuka mulungu yemwe sokoni mulungu mbaibula anali mbakale kuti infa ilipo di
amat.unaux.com
ndikuma kuziga zikuma ndiwawa tinasanzikana kuti tikumana mawa ndikumapukusa mutu koma upanda nyanga nanga yala kuwanjine misozi yanga anzanga achoka bwanje sanga ambuye malolela njiziteke mamuna wasogola ngazukani kachitenje nanga udindo wake ndani yatenge ana achichepele mwatisagwele mzenje Hey, mukuma panga maplan kui wala kuti tilindikolan nanga nomuta kwandani akukukan eh hey, tinataya wale sindingai wale of course nalingozi kuma yusa mfika po dinali tilingati mufana za kulabo kodi iwe imfa dinala kwa jani iwe dutilanga kwefe umafuna jani mafuso ndi ambili iwe malawi wanga usa musa wanji mase kumene kunkutilanga chifuko jandale kuchuka drama Panu ziku lindi drama Munda topanga chilicho sifuaja drama se Esh Okay Kodi muku kumbu kila tinali ndi trema Hitmaker Paka tipa anachema Mfana uzi chepesa kuma walu nta heavy Zosa mfese seka panu aliku heaven Esh Nimafa giza giza Ngati kusanji Nika kumbu kila ifa ya atuti manji Kupita osa duala tinasala ndi manjenje Kutitengela pira ntengo ukwila tilije Zikulila tapu mbuye taliza ni nguma Funanga kumani Yeah Katilele chingoma Zosa kuma Yeah, mwezi wa June 2024 Taluza VP, ndeke itapanga 4 Ntipu utazizidwa tata ya spyro Mitime sana deke isa na kale balo Akapenga kutisia limuzi ndiso chaso Ifa ilipa speedy, ikutamanga Yati sungulila, angatilamba Misozi yatu, ya sanduli kanyanja Ife ofoka mbuye tikwile nizanja Hana achichepele kulawi la umanda Tempulanga yawe, alowe kumuamba Yeah, ife dinawa konda kumama wako ndesa Dandolo ndidoti ife mwati ondesa Misozi talilai ika nakala tola Malawi ziku langa kwezi lita chitola Satana ndo jenjela kumano mausiru Aga nakala mungu kana muswa ndichisulo Rest in peace, abale nose Kunogota kusuwani Malawi yose Mbwe waku mwamba titizele tonse
Download great music from amat.unaux.com
Tepepele, mbwe